DJ B.
Nimetokea kisofu
kama ndege angani, samaki majini, nami Mungu kanipa pa kukaa.
Mautamu inataka tukubebwa, handsome
DJ B.
Chafu kabisa rumba.
Sirireka, sirireka.
Hapo tu, hapo tu, hapo tu.
Tunasababisha, tunatekeleza.
Tuhari, nampatia soga sukari.
Moto, 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 babe.
Mina ituwa
DJ B.
Mina penda ndonga, mina penda vibe.
Haya.
Nimishika hadi bongo, wanapenda genge, wanaita vibe.
DJ, AA mambo vipi, showboy Otile Brown, and I'm kicking it with DJ B, mad sick.
Enda ni, kufuchani mechani, bari tubari, bari tubari.
DJ B.
Kama ndeke wanga ni, sama kama hini, nami Mungu kanipa papaka. Kando yako, inafuraha na mandi. Mapenzi ya hevati na enifasi jawa yonta. Indani mju kifucha mende chali. Party to party, Monday to Monday.
DJ B.
Indani mju party to party, Monday to Monday. Oh baby, tell me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love, such kind of love. Oh baby.
DJ B, the spin doctor. www.djb.co.ke.
Hello, wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza dipumoni, hakika wengine sio. Uwe zawadi, uwe watamani, kunipa Maulana, oh Maulana. Uwe zawadi, uwe watamani, kunipa Maulana.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
Magazi juto, mapenzi hayagawanyiki. Nimepata pumziko, moyo haupapatiki. Naionja pepo ingali nipo duniani.
Duniani.
Nalila leo na kesho, penzi lipo siniani.
Siniani.
Nikunongoneze neno zuri la mapenzi, unibembeleze kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi, penzi tuteleze, tuteleze uteleze. Would you be my wife?
Yes, I'll be your
life. Would you be my wife?
Yes, I'll be your life.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'll be yours. I bet so much for me. Yet I leave you. Yes, and now I've la la. It's been real. Cause I am found the piece of my heart. You're the piece of my heart. And I love you, and I am Paco. I'm Pacusa. Bakula Banjago. Jacosa. Damos and Umbosa. Baby, yes, I do.
I'll take it to my mama, I'll take it to my daddy. Chugule ne kazi ojambale. Tutaenda kwa mama yangu na baba yangu.
Yes, I'll be your wife, my baby. Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes.
You be my wife.
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Nachojua mapenzi sio rangi ya kinyonga. Haibadiliki. Mapenzi majira saya ukutane. Ukishaelewa ndo basi. Wakati mwingine usishangae mbona ikwenda ngisawa. Unayempenda napenda, simpenda sawa. Hata duniani kuna likamilika, so moyo wangu tuliae. Usione unaonewa, moyo wangu tuliae. Nilimpenda nikampa vyote, nikamthamini tena, nikamwacha kaenda. Ama ni nyota kupenda sina, basi wacha nilewe.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa,
kama mapenzi amenilemea, yeah.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa,
kama mapenzi amenilemea.
Mola nipe ujasiri, angalau nipate wakunistiri. I'm so broken, ila dharani nitajifosi kucheka nisionekane mnyonge. Mwili unapanda joto, hakuna wakunipoza. Na bakinalia kama mtoto machozi, hakuna wakunifuta. Na usidara uchumbi ya subuhi, mana itajila kukwa chai sukari. Ndivo livo ni chukulia, mwisho wa siku kani tema, tema. Kama tango, tango, siku mnyima nilimpa tango. For in love is weekend, weekend, love so weekend. Niliempenda nkampa vete, nkamthamini tena, nikamwacha kaenda. Ama ni nyota kupenda sina, basi wacha nilewe.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa,
kama mapenzi amenilemea, yeah.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa,
kama mapenzi amenilemea, yeah.
Kaichapa, genge ni hewa na kumua. Ukini njima ni zawa na kuniua. Sita choka kuandika, izi magenge mchunishe kwa maspika. Mina itwa meja na mina penda ndom, na mina penda vibe. Nimeshika hadi bongo, wanapenda genge, wanaita vibe. Manze ya madad, na badona waroga, njo time iko tight.
nitakupa mawaidha, niliambiwa na mother tu wakukaa na watu.
Mirinja, hangover ya mnazi dawa.
Dawa ya hangover ni supu. Kwanzi ilu supu chapo na kibuyu. Anisha basi tupatie sauti wena.
Aya. Tell me what you want. Tell me what you want. Na mina penda queens, na mina penda vibe. Nimeshika harida, wanasema mimo upe, wananita mwarabu. Nimetoka pwani, nataka shike jichi, ndo time iko tight. Nitakupa mawaidha, niliambiwa na mada juwa kukana watu.
Ulipokosa nisame, ulipokosa nkusame, na maisha yende.
Sauti yako ndani ya nyumba nimemiss. Nikisani fshash na buona funga nimemiss. Tukioga pamoja nimemiss. Kukipika mina onza nimemiss. Familia nimemiss. Manzi yangu ulikuwa beste yangu. Advice za mabeste ndo lisikia. Wali kuchocho ukavunja familia. But I hope mali uko unafurahia. Pole bado unapenda mtoto wako. Ukiwa na shida usogope kusema. Maisha yako mina kutakia mema.
Madide Kanso anaulizia, anaulizia. Mama Hadija anaulizia, ule wa zamani. Wili Tuva anaulizia, anaulizia. Gavana Joha anaulizia, ule wa zamani. You never took your time to know me. Time to know me. You never took your time to understand. Sida naulizia, ule wa zamani. Kiuna naulizia, mwende klamu naulizia. Kwetu Madharo naulizia, ule wa zamani.
Sikia sauti. Mama Meja naulizia, anaulizia. Kama wapango naulizia, painting wa zamani.
Haya mapenzi kama bahari na sama. Acha ya nipige, nimesha kwa mapenzi la huyo mbulana. Sijui nifanyeje, unanishangaza tamu sweet ninakolea, unaniliwaza jinsi mambo navonipea, na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia, na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla. Nikwambie jinsi najisikia nikikosa nitalia. Oh baby tena
nataka kidogo.
www.djb.co.ke.
Ina mana umenishika taiti, umenibana unanifanya wako sifurufuti. Unaponimaliza kwa sauti yako ukinita, yani kama diva Cinderella señorita. Penzi letu limenona, nani kama wewe. zalia. Oh baby tena
nataka
kakumbuka before takupenda paka useme po kwako nitangangana, I will never let you go. Yeah, mtego ni nime nasaka na boy kwa ukuta. Believe me, I don't lie,
I don't lie.
Nishata nasa nimeweka nukta. I'm ready to fly,
I'm ready to fly.
Mengi ya kasemwa kama mimi replaya. Wanapenda tukikombana, deti na kuchesea. Rosa wa huma tumepaki kidedea. Twende tukiongo sana, wawili kama peya.
Funda kabati, funda kabati.
Fapendeza, nogesha tutoke.
Baby funda kabati.
Omesha, omesha, Aristote.
Fanya unaji pinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unaji pinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
Yeah, yeah, yeah. Shatafuta location, pende vacation. Tujichimbie kiaina, tuposti makopa caption. Fuse mango passion, tukomeshe kina dina. You give me temptation, window accommodation. Kijungu kabla China, unapendeza bila fashion. You're my perfection, wala witaji designer. Sagoda mcheza jege,
the spin doctor.
Nyonga legeza lege, juno nfinye kwa tege. Nichanga nye rojo la sege. Mengi ya kasemwa koma mimi replaya. Wanapenda tukigombana, deti na kuchesea. Rosa wa huma tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana, wawili kama peya.
Funda kabati, funda kabati.
Fapendeza, nogesha tutoke.
Baby funda kabati.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanyo na kipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanyo na kipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
Kipande.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni angua. Na nikali, nikoshua. Ukiwa kijani usikia umeboeka. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni angua. Karibu Kanairo, karibu Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, nikoshua. Ukiwa kijani, usikia umeboeka. Ukiona mimi tunaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya, ukichoma picha. Utapewa hashtag, hapo Twitter. Utatrend. Customer Kenya, ndusema asanti.
The Spin Doctor.
Nani yeye amelipa, naseme asanti badala ya muzaji eh. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng. lugha ya taifa ni sheng sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail? Kuda nilituma, kwanya ukuiona? Iyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila mkenya anajua, huyo arudi. Mkenya kienda choo na one kuna mutu. Bado watabisha na ulize kuna mutu. Masana mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema tena sana. Na tunateto umetuweka Karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu. Tunamadim, peng, peng. Mamurio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tunamadim, peng, peng. Mamurio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Kanai, excuse ya mkenya akikunyima pesa. Atadai Buda, I wish ungenipigia mapema. Awezi imagine nilikuwa na hiyo pesa nikatumia mother. Sai sai tu ukikuja Kenya heshimu watu watatu. Akina nani? DJB. Polisi kiegonyiwa matatu. Kwa nini? Uliza mkenya atakwambia sababu. Tunapenda sherehe, tunapenda mneti. Watoto wa Kenya ni warembo, watoto wa Kenya ni mapainting. Okonkwo. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu, tu. Tunamadim, peng, peng. Mamurio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tunamadim, peng, peng. Mamurio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Kanairo,
yeah. Nobody, oh, yeah. Nobody. pesa ntapiga mboka manze kukufata swezi choka usini chore tu ya kusota naona unajidai unaona misikai unaona sultan misifai kiasi nimesota sina ganji lakini mitajiri wa mapenzi sina pesa ya ule polo stina lakini mami ntakupikia sina pesa ya kahawa hapo java lakini kosewe tutakula sponsor na tesa lakini afiki akikuja na pesa unakutia miti akipiga simu unasema I'm busy akiulizo uko wapi unasema in a meeting meeting wapi meeting 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 ogwonkwa
na zaidi nombo nirinde na siri nyingi nyeti kama taulo la guest ukindiliti wenzako wana request nilisha sema ngoma ya watoto waikeshi leo jay na mada na kumalizia kesi watoto na vimba kama melishwa amira wanaume pisikali mashauzi kama jamila trendi na managani kama mnapoteza dira muziki kwetu ajira utwazi unanipa sina kwenye muziki nilianza kabla yako shahidi mama yako
utanambia nini
kama bata nimekula zaidi yako acha ngonjela zako
utanambia nini
kama ngambo doge timba kitambo kitambo kabla yako
utanambia nini
mjengoni nilikuwa na baba zako wengine mama zako
utanambia nini
ninakuja mnavuma na kupoteka mpepo hiki kipaji hazina ya maisha kesho wengi mnanyea mkono sukati bali inawosha na jua mkikuwa mtajua wapi mlikosa nasahau kitu cha kuku daima kibebe mzigo sasa vipi jina dogo tu leo mnaanza zogo kinywa cha mzeki na nuka maneno yake anaponya na kuoni kama una jicho la tatu ona chezea mshahada dogo si chezee kazi kabla hujanisema jicho ni mwako toa kibanzi wengi mnajita wanaharakati kumbe waoga kama kunguru hanenepi kwa jalala moja watoto na vimba kama melishwa amira wanaume pisikali mashauzi kama jamila trendi na mana gani kama mnapoteza dira muziki kwetu ajira utwazi unanipa sina kwenye muziki nilianza kabla yako shahidi mama yako
utanambia nini
kama bata nimekula zaidi yako acha ngonjela zako
utanambia nini
kama ngambo tulitimba kitambo kitambo kabla yako
utanambia nini
mjengoni nilikuwa na baba zako wengine mama zako
utanambia nini
kwenye shimo penzi la tuliza menta blame like father like son usubambo zijali kwetu 001 oh na 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 hibi ya kiweze gani niko ready niko bebiki biki kwa jiran na kukwenu marekani kuna mabisho mana kila mwana dada ananichekea hope they don't understand they never know wasije wakakirewa tunachongea baby girl live under your mean Africa here I met you jina inakadhalika ukiwona masai kuruka ruka usishangae soya Mba ya kimombo mtoto weni chombo Bingiri bingiri jikunje kama kamongo Webu lifungue fundo nilifungue fumo Fabu kiti mabumbu mugoleza midundo nyundo Chora jina langu jimi
Chora
Hebu dandike moroni
Chora
Tena ukamishe na kundi
Chora
Kuzi kunyo tendo toni
Chora
Chora jina langu jimi
Chora
Hebu dandike moroni
Chora
Tena ukamishe na kundi
Chora
Chora
niko pwani, ndio mana penzi limefua dafu. Busu mia moja kwa lips na shavu. Mapenzi menipiga KO, but it's okay, junasikia raha tu. Na kufeel vile wo ni feel, I say kike mesti ni real na siyo the same. Ata after hizi doma kiki na fame, jo mapenzi yangu kwako bado game game. It's too close na mahaba ni ya 01. Femi one diyo mena kuna another one. Abadan forest itakusare, white dress kandia bitch tukimare. Nukipiga magoti nitasema I do. Pale caption, insta story my boo. Hini wanda baby ya kuna mapart 2. Jina yako nimechora kwa roho kitara juu.
Jina langu jibi
chora,
ebu tandike moyoni
chora,
na ukamiche na Naguni
chora,
kuzikunyo tena toni
chora.
Chora jina langu jimbi, emu yenike moyoni
chora,
tena ukamishe naguni
chora,
kuzikunyo tena toni.
Aya, oh na na na, oh na na na, eh, when you move your body baby kate bina. Shakupenda siku yui ata jina. Uka kupa body wala somu china. Akika nita ikatia mima eh. When you move your body baby kate bina. Shakupenda siku yui ata jina. Uka kupa body wala somu china. Akika nita ikatia mima eh. Shamizu kazi zi wala tatizo so pesa. Yongeza na nina ongeza.
Baby go down now now now. 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 Baby go down now now now.
Oh, kata wina wina wina. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I call on you harder. Nobody fi understand. Nobody fi understand. I say, in my life, you be harder. In my dream, I call on you harder. Say, make I tell you something. Ah, oh, manager, oh, manager, oh, manager. Go down, down, oh, manager. Go down, down, oh, manager. One more time, I say, oh, manager, oh, manager, oh, manager. Baby, go down, down, oh, manager. Go down, down, oh, manager.
Baby, go down, 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 down. 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 Baby, go.
My baby make it pump on speaker. Baby can shoot you sasita. Baby can you kunywa kama lita. Baby can you chuna kama lita.
Nina say my baby make it pump on speaker. Body can shoot you sasita. Baby can you kunywa kama lita. Baby can you chuna kama lita.
Nimesha waka bidi moyo wangu. Mwaka niacha mwana. Kidonda kakiponya. Baby usije kiuka mashaza. Amoyo wangu uko kwa Rwanda. Awini waifu matini. So chepuku wa daruna. Baby haluwa ya mwe. Asinipia michezo ya Mombasa. Makwini wange sheri hangai. Baby gari one for me. Baby wangu wano wane. Baby wani wangu.
Nimekupe kura za rupa ya.
Zero, zero, one.
Index.
Zero, zero, one.
Index.
Zero, zero,
meeting nimekubali you kill me na nitatangaza kwa radio na TV kupanda miti nilisha sare si mimi I mean it usishike nare hizo ruma sifiti kujitenga misi dhani kamgonjwa na dakitari I need you my baby love you girl kukucheza misi dhani kimara dona iwezikani I need you my baby I love you girl
nimekupea kura zero kwe yangu my love you're my number one in this 001
acha nikupe kura zero
Tusingojeke kabla jua kuza baby nipe leo leo sikutani na makwanya bisuchoe kapeto rangi zinafanana kamba na kibanio hivyo nikusanya nikusanya sina ujanja kwako sadari nimetia nanga wendo bandari rumba kamaka kwako michali Njo jambini ule futari Truly didn't know how to read my mind Oh you know Wapenzi lake mi can't deny Can't deny She know She know She know She know
Binda, binda, baka chini bini Binda, binda, baka chini bini Binda, binda, baka chini bini Binda, binda, baka chini bini
Kwa tamu mama na mimi Kama ni shetani kudu shakulea Kupa juchini mpaka unaguli Na chuchia moto mpaka unakolea
We uko hong mabodi mina rile Wako appetite to fight kunyona late Inyeshevua majua uko wet Brown skin girl mi kwa kosi complicate Benzi lijaze kibaba kome ya milango saba
Yeah you know for my life
Umeshiba na sihaba mchele robo nazi saba
Give me more, mi amor
Sina ujanja kwa kosadari Nimetia nanga wendo bandari Rumba kamaka kwa komichari Njo jamvini ule futari You already know how to read my mind Oh you know Kwa benzi lake mi can't deny Can't deny
Shetani kudu shakolea Na kupaju chini mpaka unaguli Na chuchia moto mpaka unakolea Wezi lako tamu mama na mimi Kama ni shetani kudu shakolea Na kupaju chini mpaka unaguli Na chuchia moto mpaka unakolea
Lote 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 lote
Akumera maturufu sogarasa Wachumba chumfu na nichora Mabisho wa mjini ute kaka Palo jaribu kundi pora Akumera maturufu sogarasa I will always love you, love you Begere gen, gere gen na morasa Yeah Basi vimba na mi yuma sweet melody Kikosa leo tu wangeze bidi Usijari baby, every's gonna be alright Yeah
fia mangapi nikisema niku EBA taiba kwa wangapi wanosema niku achi ili wende wapi acha tu niku nganganie kwa nishingapi ngekuwa malaika ningeomba niwe mbawa kila dia shuka chafu nitaomba niwe chawa tabaki chumvini ukenda mwezini sisawa you're my medicine na uma mapenzi nipe dawa takufanya wewe cheke cheke na sito kuacha wewe kweke kweke acha nifanye tu makeke keke mfae shela na rusi na kufishe na pete okay kwani uhari gani vikwako taabani hata nikipata steel na shusha na mjani kama kuniroga ni roge na moja ganga so chewa kuniroga mpaka uwele punganga
kukiroga kukwiste ya you depressed give me that one I protest east to the west they know we best kwa sinasema ni wazimu kwa